memo macafa kenya 17ffa rra kan jiru jinillalla irgogad eran darbe bodde nabukadnezar duwe motimbra darius kan jiramummo kae darius irga motuma argate bodde motuma sanirat irga kore bodde oji danielin baaye gamada yuture kana male simmo daniel namota bekko mota kessa esatokoyu ega atawyu male daniel wajinin kanujetan namonni guddan do guddar tajaja kantaan danielin injalatan yuture atawyu male daniel ojisa ojechu duwa male wan yarate tokolle ojechu enojetuyu isanis ga wawara yarate sarra barbadu yuture namonni kunis kara daniel tin cubbu tifidan erga barbadani dabani bodde kara tokko duwa isargachu dandeenye jedani mariyatan innis immo yemmu waqa sawaqe fatu duwa lajidan erga gara dariyo sitide mani bodde akkas jedanin ega motumma keetif kan taw kan injiji ramne ajija gudda tokko baasi jedanin erga demani bodde dariyo sin akkas jedanin amma bulti soddomatitti namni tokkolle waqa akkan kadanne o ka waqayyo fa akka galata inne sine waqa ke duwa da o ka siduwa daf male jedani ajija baasan dariyo si serga kan dagee bodde ajan anisin jettan baaye shaggada egasu namnundu akka bulti soddomaf anaduwa daf gadijeru jede Daniel kana dagawu saatin baaye are atawu yumale namaf sagadu namakadachu wanin barbannef Daniel kan kadatu waqayyo duwa akkate amanne ega erga jajni bayis Daniel akuma bekkamu guyyat yero sadi waqayyo duwa dan kadata ya waqayyo duwa daf kadata saadis namonni kun erga Daniel ra wan yara barbadani bodde yomunni waqayyo f garata galchu dokatani isalalani isargan yero duma san figani gara Darius demudan ega Daniel sif ajaja ke dide waqayyo f kadata jirani dubbatan bole wanko arras jireenya keenya keessatti otoo waa tokko namarratti cubbuu tokkolleen hojjetin namoonni tokko tokko cubbuu nurratti barbaaduu laata akka macaafa qulqulluu keenyarraa dubbifannutti waan yartuu tokkollee ookaa cubbuu kan ta'e jireenya Daaniyel keessaa hin argamne yeroo baay'ee namoonni ookaa jireenya isaanii keessatti ajajaa isaaniitis ookaa warra isaaniitis hin sobuu ta'a kunimmoo baay'ee rakkisaadha meeqa nu keessaa immoo nama meeqa laata namni nuun argu jenneetoo hojii keenya an hojjechuu nurra jirotoon hojjetin akkanumatti kan dabarsinu